kun radio sagale americati radio sagale america uta takabega jumaatat galgal ke sa salama walakka jalkabega sa saditi meter bandi digdemi lama digdemi sheni sodomi tokurat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajakaba fagofdioda radio satellite nail sati marseriti akasuma fula facebook kenya ratikannen saganta kenyor dofajetan dagge foto tagen jallatamo akamoltan kibtata sadasa digdemi torba barakum lamaf kuda saddet akalakob set ethiopia timmo sadasa kuda saddet barakum lamaf kuda tokko kesumme sanke sanarra anina modanditi
kano dudubso antu jube horati mata dudwar amotumannanno tigray damto tokkuma sadi olif difa magucusa bexis
Partiliin siyaasaa torbaatamaa ol ta'an arra muummicha ministeraa Itoophiyaa waliin marii gaggeessanii jiru. Kun oduudhaa booda bal'inaan kan itti deebinu ta'a. Akkasumas immoo haala walitti bu'iinsa dura dhawaa laalchisee qophii qabna dhaggeeffattoota keenya maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensaaf gara tujubeettan sin deebisa.
Naannolee mararraa kan walitti dhufaniif nageenya labsuuf harmooliin fedha ofiin walgaan magaalaa Baahirdaaritti argamuudhaan dargaggoota Finfinneef Baahirdaariif waa'ee nageenyaa labsanii jiran. Harmooliin ergamtoota nagaa kun waltajjii sanarratti ergaa dabarsaniin hanqina nageenyaan jalqabarratti kan miidhaman harmooliidhaa jechuudhaan nageenya keenya kunuunsuu qabna kanaafis lammiin Itoophiyaa martinu qooda gamasaa gumaachuu qaba jedhan. Asteer Misgaanoo Baahirdaarirraa gabaasteetti namoota dhiyeessa.
Baahirdaar galma maree bulchiisa naannoo keessatti gidduu kana dargaggoonni Finfinnee irraa deemaniif dargaggoonni magaalattii walgahii tokkummaaf obbolummaa isaanii cimsachuutti fuuleffate yeroo gaggeessanitti ture. Gurmuun haadhota naannolee Itoophiyaa maraa fi magaalaalee adda addaa biyyattii keessa nagaaf araarri akka bu'utti fuuleffachuudhaan gara sanatti dhufan kan haasawa isaanii dhageessisan. Dubartoota Itoophiyaa mara miliyoona 50 ta'an bakka bu'anii waamicha nagaa kan dhiyeessan ta'ullee dubbatanii jiru. Dubartoonni kun bulchiitota naannoo 9 magaalaalee addaa 2 keessaa kanneen walitti qabamanii imala waamicha nageenyaa jalqaban. Hawwan kun imala nagaa kanaaf kan walitti isaan fide biyyattii keessatti bakkawwan adda addaatti walitti bu'insoota ka'aniif lubbuu dargaggootaa dhumaa jiru ta'uu dubbatanii jiru. Kaka'umsa isaaniitiin bakkawwan adda addaarraa walitti dhufanii nageenya lallabuudhaaf ministeera nagaatti iyyannoo dhiyeeffatanii haala isaa kan mijesseef isaan bobbaase ta'ullee dubbatu. Hawwan kana keessa aadde Alfiyaa Yesuuf.
አሁን ትልቁ ነገር ወጣቶች እየተገደሉ ብቻ አይደለም በጣም አስተካካይ ግድያ እየተገደሉ ነው።
Dhimmi guddaan dargaggoonni wal ajjeesuu qofaa otoo hin taane akkaataa suukanneessaa ta'een ajjeefamaa jiran. Yeroo isaan du'an haadhatu miidhama. Umrii ishee guutuu gaddaa jiraatti. Lammaffaa erga rakkoon uumamee nageenyi boora'ee booda haadha irratti miidhaatu qaqqaba. Qaama dubartummaa ishee irratti miidhaa saalaa geggeessama. Gadameessi keessaa dhalatan illee ni miidhama. Kanaaf sirnaan gaaffii dhiyeeffachuutu jiru. Wal dhiiksuun wal madeessuun haa dhaabatu yaada jedhu kana tokkicha fudhanne kana. Ministeerri nagaas ni deggera. Naannolee adda addaatti kanneen dhiibbaa gochuu danda'anis fo'annee kaane. Egaa taayitaa qabatanii guyyoota 21 qofaa akka ta'e pirezidaantii biyyattiis itti daballa.
Iyyannaan nageenya magaalaa Baahirdaaritti dhageessisan kun kan yeroo sana walgahicha irratti argamanii haasawa dhageessisanii turan itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa dabalee hirmaattota walgahicha mara biratti mararteef deeggarsa guddaadhaan simatamee jira. Dubartoonni ergamtoonni nageenyaa kun imalli isaanii duraa Baahirdaar ta'eeyyuu itti fufuudhaan magaalaa Maqaleef naannolee Itoophiyaa adda addaa deemuudhaan kan waamicha kana itti fufan ta'uu beeksisanii jiran.
Mootummaa naannoo Tigraayin dhiifamni godhamee fi hidhamtoonni akka hiikaman murtaa'ee jira. Yeroo hidhaa keessa turan kanneen naamusa gaarii qabaniif balleessaa isaaniif gaabban ta'uu isaanii illee itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenya naannoo sanaa obbo Takiyuu Mitikuu ibsaniiru. Akkuma kanaan hidhamtoonni 3,231 dhiifamni godhamee fi akka gadhiifaman koreen hojii raawwachiiftuu mootummaa naannoo Tigraay murteessuunsaa beekameera jedha Mulugeetaa Asbaa Baqaleerraa. Polisiin Keeniyaa gurgurtaa tikeeta baabura geejjibaa waliin dhahuu keessa harka qabaachuu hin hafne jechuudhaan lammiilee Chaayinaa sadii to'annaa jala oolchuu beeksise. Lammiileen Chaayinaa kunis hojjettoota korporeeshinii ijaarsa daandii fi riqicha Chaayinaa yoo ta'an haaraa mana murteef dhiyaatanii mirga wabii akka kabajamuufillee gaafachuu isaanii abbaan seeraa dide hanga jimaataatti dhaa akka turan murteessee jira. Lammiileen Chaayinaa kun matta'a poolisiif kennuudhaanis himatamaniiru. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Keeniyaan lammiilee Chaayinaa sadii kan gurgurtaa tikeeta baabura geejjibaa Naayiroobii Mombaasaa waliin dhahuu keessa harka qabu jettee shakkite to'annoo jala oolchite. Lammiileen Chaayinaa to'annoo jala jiran Lii Jeenii fi Lii Shiyaa'oo hooggantoota dhimma nageenya baabura geejjibaa Keeniyaa akka ta'anii fi turjumaan isaanii sun shiinidha. Chaayinoota kanneenittis dabalata lammiileen Keeniyaa afur dhimmuma wal fakkaatuun Keeniyaa magaalaa Mombaasaatti to'annoo jala jiru. Warra kana qoratee to'annoo jala akka oolan kan taasise waajjirri farra maraammaltummaa Keeniyaa namoonni kun waliin ta'anii tajaajila gurgurtaa tikeetaa intarneetaan gurguramu miliqsanii fayyadamuun kana raawwatanii jechuun hime. Yakka kana kan qorataa jiru poolisiin biyyattiis haga yoonaa warri kun maallaqaa gama akka dhokfatan beekuu baatus doolaara 10,000 lakkaa'amu miliqsuu hin hafnee jedhe. Dhaabbati tajaajila baabura geejjibaa Mombaasaa Naayiroobii bulchu Afrikaastaa argama isaatiin qorannoo yakka kanaaf poolisii Keeniyaaf tumsa akka jiru beeksise. Kubbaan iyyichi kun namoota yakka kana keessa harka qabu jedhamanii shakkaman gahuu hojii isaanii irraa akka isaan dhorke warri shakkamanii jiranus poolisiif akka tumsan yoo ballee isaan irratti argame immoo akka seera biyyattiitti gaafatamu qabu jechuun har'a ibsa baaseera. Yakka shakkamaniif kanattis dabalata lammiileen Chaayinaa sadeen kun poolisoota yakka kana qorachuuf dhufan mataan gowwomsuuf yaaluunis himatamanii jiru. Gaazexaan Keeniyaa Istaar jedhamu namoonni kun qorattoota yakka kana qorachuuf dhufaniif mataa doolaara 5,000 kennuufiif akka turan himee jira. Dhimma kana imbaasiin Chaayinaa Naayiroobii jirus hordofaatiin jira jedha. Ibsa baaseen imbaasichi hojjettoota qoonsilaa muraasa gara Mombaasaatti ergullee hime. Zeng Gang dubbii himaa imbaasii Chaayinaa Naayiroobiiti. Akkas jedhu Mr. Zeng dhimma kana ammas poolisiitu qorataa jira. Lammiileen keenya kun Mombaasaatti mana murteef dhiyaatanii turan. Kaleessa sarras jimaata dhufuuf ammoo beellamni biroo kennameefii jira jechuun dubbatu. Arras magaalaa Mombaasaatti mana murteetti dhiyaatanii kan turan lammiileen Chaayinaan kun mirga wabii qarshiitiin bahu gaafatanus abbaan seeraa dhaddachaa gaaffii isaanii didee hidhaatti deebi'anii jimaata dhufu murteef akka dhiyaatan murteessee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Doorsisa shororkeessummaa laalchisuun odeeffannoo sagaleen kan ka'e embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo har'as guyyoota lammataaf cufaatti tole. Mootummaan biyyatti immoo Yuunaayitid Isteetsi sodaa hin jirre uumuudhaan waan dhugaa hin taaneef embaasii cufte jechuun qeeqee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin Yukireen erga humnoonni Raashaa doonii Yukireeniif hojjettoota irra turan galaana irratti qabanii booda seera to'annaa waraanaa labsuu ishee ilaalchisee akeekkachiisa kennanii jiran. Chaansilartii Jarmanii Angela Merkel waliin Puutiin bilbilaan akka mari'atanitti haala deemaa jiru ilaalchisee yaaddoo qabaachuu isaaniif Jarmaniin aangawoota Yukireen gocha maalna dhibdeerra akka of qusatan akka itti himan Kireemliin gaafatee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiileen torbaatamaa ol ta'an filannoo itti aanuuf akka qophaa'an muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gaafatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo erge jaalannetu dhiheessa.
Kanneen biyya alaa keessa sosso'aa turanii dhiheenya kana biyyatti deebi'an dabalatee marii kanarratti kanneen hirmaatan paartilee mormituu lakkoofsaan 70 ta'antu ture.
Zaree endemittayuutu wada sabaa gadamaan yopolitikaa paartiyoochi ammaraaloochi sosso'achuwaan zaree.
Arraa akka argitan kanatti paartilee 70 hoogganoota kanneen taatan walgeessanii jirtu. Marii keenya taanutti yaada wal jijjiiraa yoo dhufnu gara 5-6 gad xiqqaata jedheen abdii qaba.
Kanneen yaadaan walitti dhiyaachuu qabnu wal danda'uudhaan walitti qabamuudha. Gara paartii biyya bulchaa jirus ta'e gara warra morkitootaa ta'uun ni danda'amaa jedhan filannoo dhufuu walabaa fi kan haqaa gochuuf qophii ta'uu Dr. Abiy ibsanii kana fiixaan baasuufis boordiin filannoo haaraan ijaarame. Seerri barbaachisaa ta'anis ni fooyya'u jedhan.
Kaudiyuu aandaamatu kamanaa minaallan baallan gizii wusti iyyata gabaabban ዲሞክራሲያ ምርጫ ለማድረግ
አማ የሮ ገረ ወጋ ተኮ ወለካቀምና የሮ ጅሩ ከነከይሰቲ ወሊገለ ፍለኖ ዲሞክራታው ገገሱ ዳፍ ጭቹ ቀምና ፍለኖ ዲሞክራታው ተው ገገሱ ዳምነ ፍለኖ ቦዳ ወልት ቡንሱ ማሜ ልቡነ መተኮለዮ ደርበ ዴብኔ ዴምሲቸ ዜሮ ራጀል ቀቡን ከኝኖ ሉጀቹዳ
ሂርማቶታ ፓርቲ ለ ኦሮሞ ከሳ ዶክተር መረራ ጉድና ኦፌኮራ ያደከነኒን
ተኮፋ ማሪ ፓርቲ ቢያውልኩፊ ፓርቲ ሞርቢቱ ጅዱት ዴሙን ረጅሩ ሰደርካ ሰደርካላኒ ሐራሳቁ ሰዓት ከምት ዴምና ተምት ዴምና ተነጉባት ያዳ ከራ ፓርቲ ለብያውልቹ ዶሳዲት ለፋካይ ፕሪሜራ ሞርቢቱፊ ፓርቲ ለብያውልቹ ጅዱት ማሪ ናከበርባችሹ አራሳቁዳ ስለና ከነስለና ዱቃቆቹ አመደም ሱት ማልማል ወጌተሙት ለጅደሰጀላ ሳደፋኒ ሞፍራና ቦደሻተው ቢየከና ስነ ዲሞክራሲ አተምት ያሩ ደንደኛ ሰጀሩዳ ይቶሳጂ ትናፈቃየቹ ቆት
ትላኖኒ አከጋገ ፈሙትዳ ካንዱበታ ማጅሩ
ያሮሳጂ ጂራሙ ሳጂራሙ ባቱሲ ፍለና ራፊ ቢየከና ቆበሱኑ ልጅራ ፓርትሌ ቆባው ድረጅራ ራኮር ጅዱጁ ይኩኑ ረጃ ፍለና ነጋፊ ፍለና ኑጋን ደሙት ረጃ ዋንጀሉ ካለጉባት ሞመሪ በላ በርባችሳ አና ወርዲን ፍለኖን ወርካፉዴ አምባ ፍለና ንፍትት ዋን ወጨቹኑ ረጁ ሲኒስኮፔሳ ፍደዳ ገሩ ኑርሶ ኢንጌጅመንት ጋንተና ወርዲን ፍለኖ ማሪያቴ ባሴ ሲንታፍዱ ካለቦዴ እሳቱ ሲዋ ማጀ
እሴናተምት ላልታር ፓርቲን ከሰን
automagine cara koval atujira worry of injenu amadande nyetti kafneza marimba ballana kaside mundanda isarara kon kamnu nagabu sudavi flanoru gade sudavi trakki kambras buketu mame parareli kante dubini kokogru gudakabu sabatal kabesusi nagafi dusi flanaru gade jesus tejeru dibatti kanini debenu kenne saka karasa na wande bunet fatat
ekambray doctor marara esankam tu dorgo muakkadanda ani sankam akkandandenye wandubata mejira
waride ala galtani sera majiru kanani amadubini dual citizenship kaira namni lammi ala ta e akkamajiru karatti grafundat hoye male namarakisa atattamani passport ke sanjijirachun marbat sata grafundrat karu dubin kono lala meshi hafafi ከራ ከኖደም ነማለ ሴራሞቱ ማጨብሱ ደንዳ ወሪ ለሚያላ ከብደንኩኒ ያዳ ስለጣ ዋንጀሩ ፈካታ ገሩ ንተሰመረ እንደዚህ ከተደፍተኝ ሲተጠል ሲደርጋራ ደረሰነት ዴማ ዋንጀሩ ላከን ደበር ዶርጎሙዳሲ ንብየ ሰነከሰ ወጋላ ማጅራቱ ደመለ ፓርቲሱ ወጋላ ማጅራቱ ምት ካነጀቹኒ ሞዶት ተለጥጥ እንደንደስ ወለከተ ተለጥ ፍንፍደት ዶርጎሞይት ፍንፍደት ወጋላ ማጅራቱ ስለጂ ወላጋት ገሩ አክቲ ዳለጠኒ ጋራይ ቾኮቲ
ሃዩዱሬ አደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦዳው ዲብሳ አከስጀራን
ወልገሂኒ ዳቦታ ያሳሲ ወራ ፓርቲ ሞሪቶታ አከስሞስ ንገበለቴ ሳንከና ማሪቲሱ ካጀዱጋ ካጀርከባ ከነበርቲ ዶክተር አቢ አከሞትማቲ ሲማቲ ዲሞክራሲያን አከፉን ብርክት ተፉ ዋዳ ሰነኒ ኩኒ ካራ አከሞትማቲ ካና አብዲ ከኑኒ ካኒሞ አካታቲ ፓርቲሌ ሲያሳ ከነወጅን ኢታደክ ተበለቸ ማሪን ድሞታ አደዳቲ ሲ ዋን ኮሚሽነር ፍለኖ ሴረ ፍለኖ አከስሞትሞ ሚዲያ ከነፈካታቲ አጀንዳ ለሄዱ ፍርት አካታቲ ማሪን ያቦታ ሲያሳ ግዱት ተሁ ካና ለፈካሜራ ጋውን ኩኒ ጀር ከበዳ ከራከኛ ማሪን ኩኒ ጅራቱ ፊ ጀር ከበሙን ካናንዱራ ሃራ ተኡ ባቱ ሲ ሃራ ከንሚታኡ ከራሞቱማ ዋዳ ንስሴነኒ ዋዳ ከነፈ ኤደን ተሁ ኮሚቴ ተኡ ሳኒ በርበሞ ያዳ ሞንቶታ ሲ ድሞታ ደዳረት ከጅሩ በረኩንድራቲ ይጂረምኒ ከከናንድራ ደንጂራ ተገኘ አመና ከነቹኒ ከሞቱማስ ከራቻታታ ሲናንዴሙን ከነ እንጅረተው ከራ ፓርቲሌ ካኒ ከተስማ ነጋን ወልፈልሙ ያዳን ወልፈልሙ ያዲ እንተኮ ሰካን ዘቱምናን ኢቡን ሀፌ ያዲ ወልረዳበሰ ሲማት ከመስቃታ የኔ አብረና ባኩኒ ደንቀበጋሪ ደይሎ ወልና
ፊላኖን ታካሳ ጋንቴ ፋሜቲ አከቲ ፉፉቲ ካኒማም
karatenya kuni akata wajino kenya ga sawu kaba da ka dafaka e kuni miderata indawa kota yedame wan amma simame rijiru sikiga wamari ke sitmo ila la karatenya yero sa e sawu kaba kuni ejino kenya
aba oto komera Dr. Qasim Abbanasha gamasanin
jalkaba mari jari biya tanakara magayati guddinnasi demokrasi hawama turetti gidesu benda kajennu kamna kamalle kajennu fi jalkamisa yanni buura attamu michimistra mari biyesi mari sirna sulma biya tanakta ubdemuratti amanta horatto kajedu amanta tanoratto fammo institution sulma ta barbaachisu amanta ne biyarre ittibaa filmaa taa gaafilmaan ta'ee fi biyya qeemsaafillee agarsa irra bu'uuraan olii galmitu nu gargaaraa akka jedhu danamii kun hagaa nu yaadannitti paartilee mormitoota ka alaaf biyya keessa jiran marataa olii qabeetiin ka mari'achiisee seenaa biyya kanaatitti jiru kun ka jalqabaa fi qeemsa nu geessuu dandeenya ka jennu kanarraayyuu kun qofti adda isaatitti gahaa ta'uun danda'u akka muummichi ministeeraatti dhiyeessanitti paartileenii akka marii irra argaman kun qulqullummaanii yoo haala kanarra mari'atanii institushinii barbaachisan ijaaran institushinii ijaaran sanii fi sirna ofii lafa kaa'an sanitti yoo bulanii tilmaata seenanii tilmaanni kun ka naga biyyaa fidu guddina fiduu fi dimokiraasii yeroo dheeraa faarfamaa ture kaawwamaa ture kasaniif nafseenna hedduutti gaagamte ijaaruu danda'aa ka jennu qabna. Kan keessatti nuti qooda keenna hin kennina ka jennu achi argamne yaanni isaa yaada bal'aa hin hijiin yoo galagalee jedhee milkii hin gayaa jenna gara biraatitti nu akka paartiitti ijaarama keennaatitti wanni hedduun yaachisu achi duraa nagaya biyya kana keessa nageenni yoon bu'inii kilmaan qofti ga'aantii kilmaata ittibaa gaarii qabullee ta'a jennee hin yaannu yoo akkas gaddiifna jeenni biyya kana bu'ee ka jennu qabna jaarmanni keenya akkana laala. Wanni mana kan keessa ta'e yaada gara lamaan jira yeroo saniin ta'u ka jedhu jira garuu mariif dhiyaata.
Dhiifama tokko agaggeeffamu tokko aturu ka jedhu jechuu.
Osoo ture gaarii ka jedhu keessa jirran.
Dr. Bayyane Pheexiroos gama isaaniin ija qophii godhamuu qabuun yeroo ilaalamu yeroo karoorfame sanatti ta'uu qabaa inni jedhu sun rakkoo mitii jedhu. Dura ta'an paartii Gimboot Torbaa Arbanyoosh Gimbaar Dr. Biraanuu Naggaa hojii bal'aatu hojjetamuu qabaa jedhani.
በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርምድ መሆን አለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ በአዲስ መልክ መዋቀር
አለ አባቶን ሄዱን ፎይፈሙ ቀቡ ፓርቲሌን ሲያሳስ ቢፈሃራቲን ያረሙ ቀቡ ፓርቲሌን ቶርባተ ማሰደት ተመታም በከጅረንት ፍለኖ ዲሞክራታው አገገሱን እንደንዳሙ
እንደንደኛ ታናኒ ሞጀዳን ዶክተር ብራኑ ጋሪዳ ጉያ ሰነተው ቀበ እንጀዱ ማሊፍካ ከምበርባደሞ ፍለኖን ዲሞክራታው ተኡሳቲ ጀቹን ያደሳኒ ጥሙራን
ከረጋጅተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ማንጉዶን ናኖ ኦሮሚያ ድርገጎን ቡጂቶን ናኖ ኦሮሚያ ከናኖ ሶማሌ መጋለ ድረደዋት ኢመነገኘ መጋለፍቲ ከሳረቲ ማሪያታጅሩ ማሪንኩን ከለሰጀልቀበ ድረደዋ ከሰት ወልት ቡንሰድየኘው መመን ሉቡን ነማደበመ ነሞን ሄዱን ለመጋለፍቲ ራበቀተኒ ጅራን ወልደብንሰ ከናፍ ገምለመን ኢጆሌ ከሰኑራ ቀበዳ ጅረኒ ወል ኮመታጅሩ ከነት ፍርማታጎቹፍ ወርገንኩን ከንገገሰመ ሶራቱ ዲየሰ
አከሞልተን akuma mejenne dirredawa ke sayo du walla bakkana kana mumulata walla bakkana kana nami walt mumurmata walla bidiyo tanalle ne namlubbu nama lamatlubbu dabe heddu bakatelle obbo adem alelle jarsa somalet jolle oromo durraqaba jenne jarrole oromo lettimne yen
yenin torinat yafattaro yenya zamurochachin ወንድ ሞቻችን ኦሮሞ ናቸው በስንት ሞከራ እነሱን አይኝ
አከረጀለ ወልጣብከና ወከና ሞሎልከና ኦቦሌ ያንተን ኦሮሞ ትንትን ዶፍ ረኮ ህዱ ከሰቲ ኑ ጃሮሎ ኦሮሞቲ ፊ ጃሮሌን ጋምከና ወልዱበን ወዱ ሎሌ ነሙፉዩ ፋይዳን ቀቡ ጀነቲን ወልዱበን መሮዱ ወልዱበን ለለ ለፍቱቱን ማጋል ጉዶ magal guddoo Itoophiyaan qabdu keessasuma lammeessoo iyyuu tarmaafuu iyyuu waldhabi kun faayidaan qabu lolilleen faayidaan qabu waliin jenna marroo hedduu marii teenna irratti naga dubbanne jarroleen Oromoo nami isaanii nurra qabuu hin dandeenye taatullee jarii lola uumu kunini akka obbo Adam jedhutu iyyuu namuu wal araarfachaa mari'achaa gara dansaa deemuu jira. Abbaan gadaa Afran Qalloo Abdu Maliik Yuunis ammoo akkan jedheetiin waan jira waan waldhabu kana dubbate.
Amma booda gaa namuu ijoollee keessan qabaa kasoomaanis ijoollee siyaa qabatu jennee walii gallee.
Akkanatti walii gallee jedha Diredaawaan lafa Oromoof Sumaaleen keessa waliin jiraatan mariin nagaa ammallee marii nagaa jiran armaan dulallee marroo hedduu wal dubbatan ardhallee kaleellee mariirra oolan obbo Abdalla Ahmed ittaanaa bulchiinsa Diredaawaati marii akkamitti deemuu jira jedhe dirree gaafadhe.
Nageenya kana xiqqoo haala nageenya bulchiitaatiin wal qabatee rakkoon tokko tokko mul'achaa ture. Kana keessatti illee miidhaan namarra geessee lubbuu namaa kan nam lama kan dabare jira. Haaluma wal fakkaatuun gaa rakkoon kun boolli isaa maalirra jennee qorachuudhaan waltajjiin adda addaa keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaa irraatii mootummaa naannoo Somaaleetiin wal dubbannee qaamni bulchiinsi kun akka tasgabbooyinee barbaadu gara lamaan immoo ajandaa qopheessee. Magaalaan kun magaalaa siyaasaa gaaffii akka irratti qabamu beekamaadha. Bifa kanaan dargaggoota burjaajessuudhaan ajandaan taane gara jiidhumsaatti akka galamu sochiin bal'aan keessattuu FB irratti baay'inaan sochiin godhamaa akka ture beekamaadha. Kanaaf asirra dhaabbannee mariin araaraa akka bu'u gara lamaaniin mootummaa naannoo Oromiyaatiis itti aanaa pirezidaantii sadarkaa jirutti obbo Ahmadisaa fi waajjira ODP'irraa. Obbo Geetii Wayyeessaa bakka bu'anii dhufuudhaan gara mootummaa naannoo Somaaleerraa itti aanaa pirezidaantii obbo Adam Faaraa fi obbo Abdullaa dhufuun akka bulchiinsaatti hoggansa jiru wajjin dura marii eegallee hoggansaanis kallattii dhaabnee fi mootummaan kaa'een irratti walii galee dabalatee qaama nageenyaatiif marii bal'aa hojii goone keessattuu qaama nageenyaa irratti hawaasni keenya bal'aa gara lamaan immoo kaasaa waan jiru qaama nageenyaa kunis sirriitti akka ilaalu. Mariin taasifamee kana bira darbee immoo nageenya kan lafa qabsiisuudhaaf manguddoota biyyaa abbootii gadaa dhugaazoota wajjinis mariin taasifamee jira. Kanaanis waliigalteen gaariin wal hubannaan gaariin akka jiru isa bira darbee hanga kaleessa galgalaatti immaas dargaggoota dharataa Oromoo fi dhalootaa Somaalee walitti fiduudhaan waan jiru marii goonee uummanni Somaalee galata guddaa Oromoo biraa akka qabu uummanni Oromoo illee galata guddaa Somaalee biraa akka qabu sabni lamaan kun saba waggoota dhibba meeqaaf waliin jiraatee walirraa fuudhee walirraa horee dhiigaan wal keessa jiru waan ta'eef gargar hin baanu kuni ajandaa diinaati tokko taanee jaaladaan wal qabannee biyya kanarratti jiraachuu dandeenya yaada nama gammachiisu burqaa ture kanaaf kallattii kanaan gaa waltajjiin kun hanga gandaatti gabbee waltajjii goolabbii tokkummaas akka bulchiinsaatti qopheessuuf. Sochiin bal'aa hojjetamaa jiru jechuudha.
Dansa jaalalaa waliin jiraannaa nagaa waliin jiraannaa jedhaniitiin gaafachuu jiran yoo gaafatan fakkeenyaaf mata dureen wanni irra dudubbatan fakkeenyaaf maal fa'a?
Wanni guddaan gaa walitti bu'iinsi kun duraan akkuma beekamutti adoolessa 29 bara 2010 akka lakkoofsa Habashaatti miidhaan magaalaa Diredaawaa irratti lammii keenya kan ga'e ni yaadatama. Rakkoon san gaa caasaa naannoo Somaalee. Kan yeroo san achi bulchaa tureerraa kan burqe keessattuu obboleewwan keenya kan isaa qabsoo abdii illee irratti taasisaa turaniin waltajjii naannoo sanirra taa'anii irratti carraa itti murteeffachuuf rakkoo bulchiinsa gaarii dhiibbaa ilma namaarratti gaggeeffamu san balaaleffachuudhaan waltajjii guddaan tokko guyyaa sadii taa'amee jiraa jechuudha. Diredaawaa irratti erga adoolessa 28 bajiin jijjiirama irratti raawwatame battalumaan adoolessa 29 Diredaawaa irratti sun isaan raawwatame kunigaa ergaan isaa caasaan san. Jijjiirama jiru kan akkam tasgabbaa'u gaafii uummanni gaafii mirgaa gaafatu kana ukkaamsuudhaaf tattaaffii godhan achirraa walii bu'iinsi kun danda'e achi keessatti lubbuun namaa darbee jira. Erga sii kaasee gaafa xiqqaasoo haa guddatu qaamni adda addaa kun caasaan qaama kanarraa haftee ajandaa uumuudhaan dargaggoota dogoggorsuun maallaqaan bifa adda addaatiin dargaggoonni if wallaalee akka jeequmsa keessa seenu kan taasifamaa jiru. Kanaaf jeequmsa kana maaltu fidee. Akkamitti dhaabnaa kan jiruunii ajandaan irratti mari'atame kan gaafi mootummaan lamaanuu akka dhaabaatti akka mootummaatti jajjabnu magaalaa irratti qaban yeroodhaaf bifa godhaniiti mariin gaarii taasifamee jira jechuudha.
Dansa Diredaawaan bulchiinsa adda jaal jirti. Agam bal'aatti ganda gam qabdi uummata gamitti kiree jiraata?
gari gabichi sidirawa o rakko o sera kaba gafi umman ni ka sajur gafi mirgati gafi mirga kun wan sera debita ke satu o bichi sidirawa yero charter yan habul tijamo o magalati ko hammat magala dreda bichi se magala dreda jira ganda badiya so demo sedde ti tijira hanga kilometer di baganda fagato tijira kun charterin ke se satu wan ni se so penjuru yetu sheran wan ni sirit dilala menjir kanaf yo fudanno bichi si magala ganda sagal taba badiyan ganda sedde sedde ka dole gele ganda fortan torba ka bichi sa ti kan juru yetu
akon bulchin siduri khaira ko kamit fakena
ay rakonga rakon bichi sidrani jiru kan chartera chartera mai rojen magal boko sai chartarin kanaf chartari kun ganda badiyan ti sammetu baba akka fo yo ka bulle mana mari bichi san islande ka madin dalu ka ma sidara lati ergame lala jira motum banna no romi ande concerni magala kan rakam gafi si ata magara kan rakam chatter kan chiretti kita kan ni sirau ka bakanto uji balla ho cheta ma jije
dirra ke satana me dulubu dabe wal dabe hunna me dumi de khabakate jira khalubu dabe jira war wal tanamna ke jiran kan bulchin sirralle war jiru wanni gafa tan fanjirte o kana mo wanni arna timu dande fanjirte
rakko je kon tadio kana umame rakko te sattu chaasa dille ti wal kamate magala ti san rakko je chaasrani namo istigafa taman rakko uma turan walda bin kun akka baballatu qama gode hanga virga kasasamu dabu isani war mije samara mari ta had mana mari ti deshine rakka sre to banna te rajira oran jira kan biramo hoggonton de adda adda istigafa taman ma taaba fi motu ka kan tarkanti siyasa iddo jira jira war to tali fe jira wari iddo bira ratti fi kajira nama mije samara mari ti tokko kan duran harka fi nadeenye bisu te dere dawa ratture nama te rakka mije se kabine ti jira virga ti kasasamu dabu sarra ke akka to wanna jira holo mo kan ta so dabbetani lama sadarka dadda hanga jandati yore rakko umi waramo yidjo isaratti kisela kabar ba chisatti yidji sarra wadin kan wajela akka ti kan ta je fande je chela
marita na jarro le lafa hujjatot motumma tigafatam tot motumma dargaggo lafati fi namaddu tirat margachu jira khale jal qabani ardalettum jiran tardatanum ansor alakhit ngambul
kamatu parda yodu bidevite kamatu jaba yor bidevite japula ma chanko dale kisu parda pagada gari dinare kamatu parda yodu bidevite datu muti yor bidevite japula ma chanko dale kisu parda godi chat gari dinare
daggeeffatoota keenyaa wallee kanaan sagantaa keenya xumurraa gama keenyaan boru walitti deebinaa nagaatti jenna.
Le tu ega tadanga